twagala olwaleero okubaza Katonda kulwamu mwenna Yesu Kristo baalokodde. Tumubaza munaffe oyo kutufubya ku musalaba nakutunaazeeko ebibi ano olw'ebibyo n'ebirungi n'ebyamagero byatukoledde n'ebyakyatukolera. Ffe aba Calvary Coast Choir ate bwetulowoozaamu tulina okukuma mu myoyo gyaffe. Bannaffe bangi abali mu nsi eyo nga bakola ebintu eby'enjawulo nga tebannakukkiriza Yesu Kristo okubalokola, bakyali mu mulimbo wa Sitaani, ababuzaabuza mu ngeri zitali zimu, bannabyabufuzi bayeekera, bannasayansi, abasawo, abayizi, abazannyi b'emizannyo, abantu b'enjawulo, Mukama asaanidde okubayamba kitwe. Tujja mu maaso ga Katonda olwaleero tusabe Katonda abasaasire bamu n'okuzikirira nokika tusabe. Okay.